sezempilo esifundazweni uDokotela Sibongiseni Dlomo uthi selilide ibanga elihanjwe uhulumeni ukuhlinzeka ngosizo lwezempilo kubantu. Uthi uhlelo lwe-National Health Insurance lungezinye zalolu oluqinisekisa ukuthi abantu ababandlululwa ngesimo sephakethe labo.
Nyama abantu bamnyama babefu taphu benganyakiwe benganziwa sasenze isibhedlela sokukhintwa ukuthi kugcwele mekugcwele lapho awukwazi ukuya esibhedlela esasine space ngoba sisibhedlela sabelungu iAddington. Izinto ezisasenzeka kudala okusha manje ukuthi sesiqalile ukwakha ibhedlela sesizakha nasemakhaya ampofu ahlwempu axakekile njengakoJozini nakoPomoroy.
Le ndawo elubisi kuWard 7 oPhongolo lapho abantu bebeyigqokele imfaniswane yezepolitiki izo singatha ukhetho lokuchibiyela ngolwesithathu oluzayo. Eindabeni ze-SABC, nginguVusi kaMapendane Khumalo.